Sigara ni ju savo ke shapo ya mukuru juoni heye yo mukonja birot baba ri ruwa sino sera baba ri ju sari ramba bikimita yu kongo kunda yo mukonja birot Narosa wawe bagushagaye bagusezera barikorera baturaki usanzu ukunda uwo wihebeye batecyo ngaho kinda zishime inzozi zabo zibayimamo maze nkukunde bitagereranywa uryo bwanjye sinabasha kwibona mbana n'utari wowe ibyo sinjya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo wihebeye iyo nko njya mbirota Abari ruwa musinuja Abari jusari rambambi kimita Yuko ngukunda iyo Mukonja mirota Abari ruwa musinuja Abari jusari rambambi kimita Yuko ngukunda iyo Mukonja mirota Tuza kwibanira kukura nkunda nanjye ndagukunda igisigaye no kwibanira burundu tumezerewe babari rumusinuzia babari jusarira mbambi kimita yuko mukunda Mukonja mirota Mbabari